Yo, CK.
ZWAP.com.
You know, say these are words of my mother. Words of love. I keep them in my heart. Queer. No, no. Chonde tani mveni na meolodziko takudziwa sata ike mwana wanga. Muntu ndiwo ipape na asinta mawanga. Katmantima wako usunge mawanga. Mvera, usai wale mlungu wako. Sasiye kupembera konze moyo wako. Chita kama gwira molimbika nchito yako. Lemekeza antu usamale bale yako. Ukatelo ya waza kudalita. Ukafoka iya za kulimbita. Sikomo za kwa mbuya za zifeweta. Jina za chidule ndizo chimwita. Lameki. 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 Tani mbele mwanawe. Lameki. 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 Fusata ike mwanawe. Mama mauano ni namba. Tifuga chakenda ntue na siti mvana. Njira za kumidima nazikana. Nzo chepandi mapeza zima kwana. Salimo 25 ipakama. Gakali ntawizi na pena ni machimwa. Kuma yawe ateteza moyo wanga. Dika soche na ye andi bweza nsanga. Nipo yawe akundi dalita. Dika foka hii akundi limbita. Sikumo zanga mbuya kuzifeweta. Jira za chidule ndi kuzireta mama. Lameki. 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 Tani mbele mwanawe. Lameki. Lameki, lameki, fusata ike mwanawe.
ZWAP.com.